ereyadii iyo laxankii xasan suleyman dhuxul labsalaax iyo xagga codka waa cali najiib muusigii bashiir hamuliye
It's the heart.